Here's another one, yeah, another one, yeah, another
your boy Bow, 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 Bow.
Ukitaka kupita we pita tu, vio pandisha ta salamu we vunga tu. Timwa vumbi hata soundi we ongeza juu. Atuna bari tunanyonga cha kigenge juu. Sisi ni watoto wa mtazi tuzua zetu nja. Tushakuwa tunajua maisha mchezo tukacha. Na kama ni msoto kitawa kajiwa nyesha mbua. Tukimbize to chapana ipo siku tatusu. Na money comes money go, hatujawahi kuishi kifoo. Tuwe na dotu siwe na dona klabu si tunapoo. Na pepe zao zina flow tunazibua mpaka vyo. Lemba mpaka majogona zina sepa bila dough. Mashalo haya haya, kweli hatuna pesa hatuna ubaya. Ona unateseka tuko on fire. Ukitaka kujimixa usione haya.
Here we go.
To the left,
hey.
To the right,
let's go.
To the left,
hey, put it on.
To the right,
put it on.
To the left,
put it on.
To the right,
put it on.
To the left,
to the right.
Sina shida ze,
tuna enjoy.
Shida ze,
hey.
Sina shida ze,
yeah.
Oh yeah, yeah.
Shida ze,
maskini jeuli.
Sina shida ze,
hey.
Na shida ze,
oh yeah.
Na shida ze,
maskini jeuli.
Na shida ze.
Blessi mkononi unaweza ukaniona lodi. Stress kibindoni utazani sidaiwi kodi. Gym za mtani na navimba tu body. Bichi kwa makini usizani umokota mgodi. Ukicheza na sese ni pesi. Ukileta mashows ya tuichele kuzema switch. Tunaitikade za pesi. Kisha watu agambe wanaenda lala na sese. Bebe tagongwa kama nyagi. Katiza pande hizi sindu wa nyabi. Tuna banks ya tudabi na mbuzi mnae mogopa. Mambieni kaja mchungaji. Peace kwa mabisho. Ndinga zenu za mikopo wala mtu umeziro. Hatu nyoki kifo. Sindu watoto mba tukiweka water blow. So let's go. Maisha ndo haya haya. Kweli hatuna pesa hatuna ubaya. Hona unateseka tuko on fire. Ukitaka kujimixa usione haya.
Here we go.
To the left,
hey.
To the right,
let's go.
To the left,
hey, put it on.
To the right,
put it on.
To the left,
put it on.
To the right,
put it on.
To the left,
to the right.
Sina shida ze,
tuna enjoy.
Na shida ze,
hey.
Sina shida ze,
yeah.
Oh yeah.
Na shida ze,
maskini jeuli.
Sina shida ze,
hey.
Na shida ze,
oh yeah.
Sina shida ze,
maskini jeuli.
Na shida ze.
Ukitokota tumechili. Usizani hatuna deli. Mwambia watoto wa mama walibabeli. Sina shida zetu mpaka lukweli.
Ukitukuta tumechili. Usizani hatuna deli. Mwambia watoto wa mama walibabeli. Sina shida zetu mpaka lukweli.
Sina shida zetu.
Na shida zetu,
hey,
hey. Sina shida zetu,
yeah, yeah.
Oh yeah.
Na shida zetu, maskini jeuli.
Sina shida zetu,
hey, hey.
Na shida zetu,
oh yeah.
Sina shida zetu,
maskini jeuli.
Na shida zetu.
What's up? You know how we get down, nigga. It's your boy Shiba, mtoto pwani in the house, hey. Some touch it, touch it, touch it, yeah. Situ na ball too. Na shida zetu, hatuna bari.